wanga so bad, bad. Magufuli majaliwa watu wa bad. Bad more motivation, more money, more play. Tuijenge Tanzania, tusionge. Yeah, ah, tukianza barabara Magufuli Sultan, hospitali madaraja kama mkono, elimu bure bure, watoto wasome yule yule, mafisadi wakome. Magufuli anatutosha, wapinzani kutwa anapotosha. Usidanganyike wanachosha, CCM tumeipitisha. Nitake nini napata kwa baba, iwe ndege meli napata kwa baba, iwe afya bora napata kwa baba, elimu bora napata kwa baba.
Magu, Magu, chagua Magufuli, majaliwa. Magu, chagua viongozi wetu. Magu, Magu, chagua Magufuli, majaliwa. Magu, chagua viongozi wetu. Magufuli laisi wetu, CCM chama chetu.
John Pombe Magufuli apa kazi tu, Mama Samia Majaliwa apa kazi tu, pole pole mzee Mangula apa kazi tu, Bashiru apa kazi tu. CCM ya kijani, nchi imependeza. Pekula Magufuli, mambo anayaweza. Ni Mwinyi, mambo anayaweza. UV CCM, mambo anayaweza. Magufuli anatutosha, wapinzani kutwa anapotosha. Usidanganyike wanachosha, CCM tumeipitisha. Nitake nini napata kwa baba, iwe ndege meli napata kwa baba, iwe afya bora napata kwa baba, elimu bora napata kwa baba.